nsobi guba mutima sote munjogerera mutyo obango mwana omuto anuna ekigalo yene bw'okuba nanywera sikyakyusa mukitwale nkikyo kyaggwa switi wawamba sikale ne bwompite kiro kukulaba ziruka misinde really wawamba obongo ne mu mutima kale watuka watuka wala
kwekoza